4, 4, 3, 4.
Allo, Bodijena, sapa.
Mana, tipsy G. Che, usemaga ladies fast, lakini ndume before. Socha nifungue vas, kwa vas nifungue raw. Sezi cast, sezi pass, mash, mina tapo. Baby girl, indo rada, tena let's go.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist.
Chucky, stories are hard to waga risky. Na mara most hizi vitu zishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tuna shika feelings. You're just a friend, siku jeta koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss you. Sana kumiss, killer tank and aga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I'll be your king, now will you marry me? Say my tipsy, if you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist.
Empress na kufeel, out of 10 unakulaka 20. Na uni mada na hizo hips na majegi. Hop for my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full G baby. Kiku call, respect the call. Jumi najua rada zako unapenda mafau. Na miku na tuko show, ni wewe alone. Awingine si watakizi sipendi. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone, El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella, kam ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone, El Patron jo anapenda.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist. Agal toto Jaber na kupenda. Nadai kujua kama unanipenda ndo to date. Walai misi dai izo vako za mamblei. Na nataka tukidate, niko shua tunadate. Najua nili simp nikachomwa kwa DM. Lakini hata sijali manze mini don't care. Nataka nikudigi kama chachan the rest. Ushorijo ni peng. Alo gangsta nisha kuwa love doctor. Kicheki nikisimp mind your business. Nimepata peng malisafi wa kuchocha. Nika fine queen. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, ndo mana na insist.